le ba ba go ba kwa Sortrogens o mo maspaleng o go tlhaloganya mathata ano re tlo go amogela David Magai mona go sa fetse sempelo David re go meisa go amogela mo motswedi
le ka tla ke go di tlhaba re tlo
ntlha ra le boga le bua ka gore letsetse merero ya di maspala kwa kgotlatsekelo ke di maspala tse ka tse di amegile
ja re bua ka maspala wa Belabela ka profession limpopo modimo le mogotlo le maspala wa Thabazimbi mo profession ya Northwest re tsantse re na le matsapa me ga o lebella our dispute resolution or mediation processes re pateletsega go ya ka molao go simolola le go buisana pele le ketapele ya sepolotiki re bua ka layara re bua ka semetsegolo ke go tlhokagalang teng le motsamaisi wa masepala mme mo e leng gore go nna le gore ga re dumalane ke gone re simololang re batla go dirisa lereo la seng alternative dispute resolution processes tse di akaretsang go ya ka kgotlatsekelo fela ke re tshwanang kore se gatelele ebile baagi ba tlhaloganye ke gore pele ga rate kgotlatsekelo go na le dilo di le mmala tse re di dirang go akaretsa go bua le dimasepala rere a re dire di-payment arrangement mme go retelela ga dimasepala go tapela ke gone go irang gore re be re feleletsa re ya ko kgotlatsekelo
o bua ka gore ne ke lebeletse go sa legale gore ntle ya go sa duelweng ga ditheo tse di neelang baagi metsi re ne water sekae bane ba bua ka 4 billion lona le koloto ya bokae
ga o lebeletse mo processing and Northwest o lebeletse Limpopo o lebeletse province ya Gauteng gonne ga jaana re dirang mo di-province di le tharo o bo gakologela gape gore re ne ra tsaya dimasepala tse dingwe mo porofenseng e ka ntato ya go fedisiwa ga go dira ga setheo sa sedibeng re setse re fetile 1 billion ga re bua ka sekoloto ka kakaretso se e leng gore se tshwanela ke gore se tlame magalesi wa tharo kgontsha go neela baagi ba diporofense tse tharo tseno metsi jaaka go tsholofetswe
1 billion ke madi a mantsi go diragalang a se se tlhalosa gore ne ke bona mo nakong ye fetileng go na le go timelwa baagi metsi gore se se ka pateletsa baagi a le timela baagi metsi go tsa ntlha e tla nna ntse e tswelela le tlamela baagi metsi fa le ntse le le kwa kgotlatshekelo
o tla gopela gore tlamelo ya metsi e tlhagelela thata mo the Bill of Rights ya molaotheo wa naga ka jalo ga o lebeletse the Water Services Act ke go tlhalosetsa gore go na le dikgato tse e leng gore re tshwanela ke gore re ditseye pele ga re ka bona gore re fitlhelela tlhabololo jaanong ya dilo tse re tshwanelang ke gore re di dire jaaka re kile ra dira jaaka masepala wa Thabazimbi ke go itsise kantoro ya tona wa metsi le kgeleletso gore re na le kgwetlho ka masepala wa Thabazimbi masepala wa Thabazimbi re ne re ba neela seelo se se rileng sa metsi se re dumelaneng ka sone go ya mo ka tumelano ya rona mme go ya ka tshekatsheko ya bone ba ba fitlhela gore tlhokego ya bone ya metsi e feta seelo se rona le bone re se dumelanetseng de la tabo gore na ba re reketa le re okeletse mme re tla le duela le ketseletso e e leng gore le yona le re rebelela yone jaaka le magalesi otlhe ka jalo re ne re na le extending contract re be re dira an addendum ka jalo ga tsena re dira jalo re ba neela additional bulk water supply re lemoga mo tsamong ya nako gore jaanong ga ba tla kgona gore patela kana gore duela jaaka ba ne ba solofeditse go ya ka di addendum re be re tsaya tshwetso jaaka setheo gore ra go kgaola tlamelo ya metsi eno e le an additional surplus mo go tsene re dumalanetse le bone pele ko tshimologong mme re ba neele fela se ne se tlhagelela pele in the original contract ke diatse dingwe tsa dikgato tse e leng gore re a di dira le mo ngwageng o fetileng re kile ra nna le kgwetlho ya gore rand water ba e leng gore re ba rekisetsa metsi rona jaaka magalesi water ba ne ba sa patele surplus bulk water supply ba re patelela fela se re dumalanetseng le bone mo contract-eng ra be re tsaya tshwetso gore addendum kana kontraka e re lesang go ba rekisetsa metsi a tlaleletso ra e phimola ebile ra e fetsega go fitlhelela ba phimola sepoloto seo ba ne ba boela mo go rona ba fepapela ra be re simolola gape go dirisa lereo la seng to revoke that agreement re be re kgona go ba neela sele re se dumelanetse go akaretsa le the additional bulk water supply ka jalo ke tse dingwe tsa dilo tse e leng gore re a di dira mme jaaka ke tlhalose go tshimologong go ya ka tsamaiso re tshwanela ke gore re bue le batho ba re ba rekisetsang metsi through a dispute resolution process mo re kgonang teng re dire di-payment arrangement mme maikarabelo a dimmasepala thata ke go netefatsa gore maitlamo a gore duela a diragala go sa nneng jalo re iphitlhela re na le mathata e le gore jaanong baagi ba simolola ba sa fitlhelele metsi sentle gonne mo neng gore go na le tlamelo ya tlaleletso ra e kgaola ebile re be re tsaya dikgato tsa gago ke kgotlatshekelo jaaka re ntse re dira re kopa kgotlatshekelo gore e re neele dithata ka gore re kgone go ka dira an attachment to the municipality account gore re kgone go fitlhelela madi a leng a rona
tla ke bue ka addendum o buang ka yona gore go diragalang fa ke le Lucas ke le mo masepaleng o rileng ke duetse metsi metsi a tlaleletso buang ka ona na tshwantse atle mo go nna be ke sa khone go duela metsi a go fe gore nna ke duela masipala metsi ko morago ga mo madi a tshwantse nga ka bana di duetse ga a fitlhe ka tselangwe e be ke timela metsi go tsa metsi ena tshwantse atle mo go nna a ba sa lekane ka mo khona ke solofetse
ya ka ke go tlhalosa dipelo ka re le di tlamo tse leng gore di simolotse le go tlhamiwa ka maikaelelo a go tlamela metsi re ka moitsa ke Water Services Act. Water Services Act ya no age of 1997 go dirisa lerao la teng e dira a distinction kana pharologanyo magareng ga a water board e leng tse magalise tha leng tsone le a Water Services Authority e leng masepala o go yang ka molao o lekeletsweng go ka amogela le go rekisa baagi metsi. Jaanong go le jalo Water Services Authority kana masepala o Lucas Motšhidi a nang ko gone o tshwanetse go ya ka molao go tlamela Lucas ka tshamalelo ka metsi gonne ba laola le the local reticulation rona re dila ka bulk water supply. Ka jalo fa masepala o re go na le tlhokego ya metsi le godimo ga sengwe re se dumalanetse re kopa koteletse mme re tla e duelela fa ba retelela molao o re re tshwana ke gore re sa spende that addendum or that additional contract e jang ka additional bulk water supply gore kgontsha gore le rona jaaka re le setlamo se se sa fitlheleng le ga e le ledi go tswa ko pusong ya bosetlhaba re kgone go nna self-sustainable le go ijeleletsa. Ka jalo fa Lucas a sa kgone go fitlhelela metsi ke tema e leng gore e batla Lucas le masepala o mo tlamelang ka metsi ka nako e gonne in terms of the Municipalities and Infrastructures Act local government is the closest to your government mo bathong ba rona mme ke ko ditiro di tshwanang ke gore di diragale ko teng rona go ditiro la teng ga rena constituency ga re ka ke ra bua le yona ka tlhamalelo gore jale dimasepala
ba ga ba le ane la nke a feng gore ka gore go tle go dire budget gore ngwaga o re neela madi a re leng raisa kwa a re leng raisa kwa gore go bofelo madi e ba sa kgona go fitla ko golona e be le mabaka a feng a re tsepele moretsi ke re tla boela mo go yone Dave re buisana jalo le David Magae ke wa Magalis Water jaaka utlwile gore go na le di-contact tse ba nnang le tsona tse morago go batleng ba nne le tsona gore ba tlamele metsi ya tlaleletso le dimasepala fela fa go nna le gore ga ba kgone go ka diragatsa tumelano ya bone ba itlhokomolosa go ba duela e feleletsele gore ga ba kgone wena ko gae ko wena o tlhalelang ke metsi ko wena yo nnang le mathata ka gale fa se se diragala re tsaya megala ya gago a re simolole ka pele ka kwa Gana Lagte re amogele lentshotse dumela lentshotse re tlhotse
kakanyo aka ke gore nna ke ne ke re bo masepala ba bangwe ba ne ba atamela ko ngaka Modirimolema go tla go tsaya dikakanyo because ngaka Modirimolema ke yone example e leng gore e ka fa bo masepala ba bangwe dikakanyo gore issue e ba ya hentela ka tsela
ke le ka go gofa tshono ya gore o ikakanye sentle tlo kgone go botsa potso right so re botsa dipotso ga re le fa re beditse baeng
potso aka ke gore a rona le ene o a bone ba na le capacity go sefa baagi tota ka metsi kgotsa jang
capacity teng ke hela gore masepala ke re bareka metsi mo go bona ga ba duele ke sa se bua
ee go raya gore ga masepala a sa ba duele on time go raya gore le bone somewhere go na le gore gongwe ba faila the contract between masepala le bone
a ke itse a ke mo ene le Dave
le ke tla ke tlhalosa jaana mo dingwaga di le tharo tse di fetileng Magalis Water a ka tatelana e fitlheletse a clean audit ke batla go tsena mo temeng ya capacity bagaetso ba tshwanela ke go tlhaloganya gore re le Magalis Water re dirisana le dimasepala ka melao e ntse ke bua ka yone Systems Act, Structures Act mme rona re tsaya maikarabelo a rona go tswa go Water Services Act. Nngwe ya dintlha tse re di lemogileng ke gore go na le go nna teng ga dilo tse dingwe tse di diragalang tse e leng gore re tshwanela ke gore re itsetsiwe ka tsone e be o fitlhela re sa itse sekai go nna teng ga mafelo a sa tlhomamang kana di-informal settlements ke bothata gonne ga dimasepala di dira se se bidiang township establishment re tshwanela ke gore re bidie re bolele gore go tlile go nna le motsesetoropo wa matlo a le dikete di le lesome mo matlong a dikete di le lesome re ka bakanyetsa gore go ka nna batho ba lekana rona jaaka Magalis Water ga re tla re ka letlhalosetsa gore go ka tlhokega madutelo kana di-reservoir tse di kana ebile se se raya gore re tshwana ke gore re atoletse plant ya rona jang mo mabakeng a le mantsi ga o utlwa gote go na le tlhokego kana tlhalo ya metsi o fitlhela le gore go ntse le dilo tsa go tshwana le tseo tse dingwe ke tse di bidiang di-IDP le ga ore a lebelela ga re aka ra tsenngwa le go bidiwa gore re kgone go ka fana ka dikakanyo gore re thusana jang le dimasepala gore go seka ga nna le pharela e e leng teng ga jaana ga o lebeletse ntlha ya di-informal settlement rightre ba ga rona ba batlana le ditiro ba tswa ko matsheleng a mangwe ba tla mo matsheleng a mangwe ba itla ba itlhoma ga ba sena ba tlhoma mekhukhu ba setse ka gangwe re batla ditirelo ka nako eo ga gona o tlo e tileng a re go tsana ke gore go nne le pope go thoka na mafara tlhatla a fetang la tla atilisiwang gore batho ba ba kgone go ka fitlhelela ditirelo tsa motheo. Ga ke itse gore ga moreetsi wa gago a bua ka capacity kana go kgona ga rona go tlamela ga ente mo dintlhentse o raya jang
gonne
gore ga re bitse re bua le dimasepala le profense ya Northwest le Gauteng le dimpope tse re dirang teng ga re bua ka lephata la Cokta re tlhagisa dintlha tse ka gale gore tirisano mmogo le bile mo magano ya rona le dimasepala thata-thata jang mo temeng ya IDP le go bona gore samagana jang le water demand and water supply e botlhokwa thata.
E ntshwarele fa o re amogele Petros King go lebakanyana le tile. Dumela Pete.
Dumela o kae Lucas?
Re tlhotse.
Le nna ke tlhotse. Le nna gore yaka a se botsiso ke no tshwarisa fela ka lebaka la gore rona go tshwana le rona deep slot ne re na le beke re se na le motlhakase mara rena ba bangwe re a reka mara Eskom o kile a tlo ntsha di-box ba re no tshwanetse re go patela ko SNB re patetse mara le no a re na motlhakase mara nna ke koloti ke reka right through.
Ra leboga ke go itshwarela fela ka gore moretsi wa rona wa ntlha gong ga o tlhaloganye gore re botsa dipotso kwa deep slot ke moretsi mongwe wa rona o ne a batla go bua ka ntlhae. Re buisana le David Magae ke sebuele sa Magalis bot jaaka re biletse mo rarong. Dave, mabaka a le a neelwang ke a feng? Ke tsaya gore ga masepala o rileng a re sekai wa Rustenburg le itse go ngolokolota 200 million fa le bua le bone ke ba reng a ke ora bana madi a ba tlhoka gore le none pelo ka mathe e tla re morago ga malatsi a rileng le banele nako e batla lenela madi kgotsa go diragalang fa ba le fa an answer gore ba ga itse fa gare a kgona go duela
mo dikopaneng tsa rena ke re ntseng le tsone le dimasepala tse di opelwang pele ke komiti ya rena ya capital investment and stakeholder engagement e dira ya yone le go golagana le go buisana le batho ba re dirisanang le bone e leng dimasepala go tlagelela thata gore revenue collection ke kgwetlho kgolo mo dimasepaleng ga re dula re nna le bomeyara le batsamaisi ba dimasepala ba re tlhalosa gore ba tla ebile ba na le di-chief financial officer ba re bolelele gore ga re kgone go ka diela magalisotlhe jaaka re karata gonne our revenue collection e ko tlase ebile ke gore o fitlhela go na le Lucas Mothibedi yo a fitlhelelang metsi leng tshwanelo ya motheo kana a basic right mme Lucas Mothibedi ga a tshwanela ke gore a diele masepala gore table e ya metsi e tswa ko go ene ka gale ga a dire jalo ka jalo seo se re ama ka gore rona jaaka magalisotlhe ga re tshwane le ditheo kana ditlamo tse dingwe tsa puso tse e reng ga go dira tekanyetso kabo ka gano be re nna le ledi le le tswang ko pusong abo setšhaba le tsa mo magalisotlhe gore thusa go tsweletsa maikarabelo a rena ko pele baagi ba rona ba tshwanetse ba tlhaloganya gore magalisotlhe gore e le yone ka dinao jaana ke ka gore setheo se se tsamaisiwa ke direct water sales ka jalo metsi mangwe le mangwe a re a rekisang re tshwanela ke gore re fitlhelele madi a rona mo thekisong ya metsi ao go tsanneng jalo le tona sentsenkulu o ne ka budget vote ya gage malobanyana ko palamenteng ya kaya gore ga dimasepala di tswelela di sa duele di-water board re tlile go nna le maemo kana seemo se mo go tsone go tla nna le di-water board tse di tla tsamayang mo botshelo water le mo sedileng water di fetileng teng se tselang gore ka tsatsi le lengwe go fitlhela go nna le di-water board tse go teng di a tswana ka ntata ya gore ga di kgone go fitlhelela madi go ka reka di-chemicale go tlhatswa metsi go ka nna le madi a go ka tlhabolola popegotho le go netefatsa gore le lekisana le tlhokego e ko godimo e leng teng ya metsi mo e leng gore re dira teng mo Aforika Borwa.
Aramogele mama Kero ke tse gore ke le bitsa sentle ka kwa Bethane. Dumela Kero.
Alopa ke kopa go botsa rona mo Bethane ga re na metsi yanong ne ke botsa ntateo gore ge ba re ba tlamela metsi ko ka nna ke na le kgwedi ene ke koko ga re na metsi
kana masepala go kema ke wa Rustenburg kgotsa kwa Madibe
Rustenburg.
Dave a ko morabe fela ka ntlha e gongwe ebile o tla tlhalosa le gore ba kolota bokae
tsa re timolo pele ka gore mo mafelong a kgwedi e fetileng ya lwetse fa re ne re tsweletsanya dipalopalo tsa rona tsotlhe masepala wa Rustenburg o ne o re kolota bokana ka 36 million masepala o wena o ne o umaka Lucas wa Madibeng o ne o re kolota bokana ka 61 million e leng ya operation and maintenance mo go moaraba go na le projeke e leng gore re setse re simolola mo nako e sa tlhodiseng pelo ya go ka netefatsa gore re oketsa seelo sa metsi ko baaging ba Bethane go ya ka Korte Grip Supply System ya rona se ke se dirang le magalisotlhe a botse ba nako ka thuso ya baengineeri ba rona ke go ya ko mathata a leng teng go leka go itse gore mathata a re a rarabolola jang jaaka ke buelana jaana Lucas mo Rustenburg go na le projeke e re bitsang Pilanesberg Bulk Water Scheme Phase 2 ya 900 million rand e leng gore ka yone baagi ba dikgaolo tsa Rustenburg ba tlile go fitlhelela bokana ka 70 million liters ka metsi a phepa mo godimo ga e leng gore ga jaana re batlamela ka one. Le ka yone projeke e re tlile go thusa le baagi ba Schoekenstad ko mmasepaleng wa Ramotsheremelo, re tlile go thusa baagi ba Phetleng, ba ko Koster le ba ko Dedi ka projeke e. Ka jalo go na le dilo tse dintsi tse e leng gore re setse re di dirile di-feasibility study, re setse re kaetele tsona gore dilo tse di batla madi a makae. Kgotsa ya rona ke gore jaaka ke kaile, we are not a state funded agency or organ of state. Go leng jalo baagi ba tshwanela gore ba patele dimasepala, baagi ga ba patela dimasepala, dimasepala di kgona gore di reduele madi ao jaaka o re bua ka budgeting. Rona ke re kgona go nna mo fatshe re mo dingwageng di le pedi tse di tlang re tlile go tsaya projeke ya 1 billion ra go e tlhoma fale itse re thusa batho ba lekana, morago ga foo ra go tlhoma yone fale ya madi a makana gore re kgone gore kganye ya metsi re samagane le yone ka botlalo. Se sengwe sa dietse re tlile ra di buisana le
Skyloma Bobebe
ke gore re ne re dirile dipatlisiso gore re thusa jang baagi ba ngaka mo dilemolema. Go ne go na le mogopolo wa gore re ka fitlhelela metsi go tswa ko Val, bangwe ba re ka na ra tswa ko Dimhof, mme re a be re boa re re rona re setse re ile ko pele re na le projeke re dirang, mme re itse dikgaolo tse dintsi di ka ngaka mo dilemolema lebile masepalaeng o lebile Ramotsheremelo ba ka kgona go ka ungwela. Mme ntlha yaka ke gore Lukas, baagi a ba duele ditirelo gore dimasepala di kgone go re duela gore metsi a e leng gore molaotheo a re go tshwanetse o fitlhelele o a fitlhelele ntle le gore le tse go leka.
Dave, re bogile le kamoso go a bonala gore wa onwa mo wa rights, re bogile thata le kamoso. Masego ke ya o ka go tlamela baagi ka metsi.
Modimo wa go beletse ka le kgang kgonne.
Re bogile David Magae ke se bolisa Magaleso Waterbot.